This message, living, dying, buried, rising, coming, by Brother William Marion Branham, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, March 29, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya oyu na bomoi na kukufa na kukundama na kusekwa na buyei yandeko William Marion Branham eteya makili bosona anglais na tongo ya mukolo mwa lomingo ya pasika na tongo mukolo mwa tukumi bale na libwa sanza ya misato na mobu 1959 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique.
It's just beyond anything that we could express in human languages of how our hearts feel today as we gather here on this most solemn, sacred morning.
Ezali mosika penza na nyonso oyo tokoki koloba na elobeli ya bato. Na ndenge mitema na biso ezali koyoka lelo wana tosangani awa na tongo monene koleka ya bule oyo.
This morning represents the time that when our religion was made real because it was the rising up again of thy precious child who came to redeem the whole human race.
Tongo oyo ezali kotalisa tango oyo boyambi na biso ekomaki solo. Po ezalaki lisekwa ya mwana na yo ya lokumu oyo ayaki kosikola bato nyonso.
And we are here this morning in celebration of that great supreme triumph, Lord, that made us more than conquerors of both death, hell, and the grave.
Peto zwami awa na tongo oyo pona kukumisa elonga monene wana kolo. Oyo eleki na nkembo. Oyo ekomisi biso balongi koleka ya kufa nyoso mibale. Lifelo pe lilita.
And we thank thee that after all these years have passed, we still gather early of a morning on this Easter morning to worship him because we believe that he shall come again.
Peto tondi yompo simana mibu oyo nyonso, tozali kokoba koyanga na tongo ya pasika oyo, po na kosanjola ye, po tondimiete akoyali susu.
And we would pray that you would forgive all of our sins and our trespasses that is recorded against us. As we humbly confess our wrong and accept his atonement for our sins.
Pe to bondeliete olimbisa masumu na biso nyonso pe mabunga na biso oyo ekomami kotelemela biso. Wana tozali koyambola mabe na biso na komikitisa. Pe tozali kondima bolimbisi na ye mpona masumu na biso.
Heal the sickness that's in the midst of us, Lord, and help us as we read thy holy word, which is the foundation of all of the truths that you have left for us to live by and to believe.
Bikisa babeli oyo bazali kati na biso kolo. Sunga biso wana tozali kotanga liloba na yo mosantu. Oyo ezali moboko ya bosolo nyonso oyo otikela kibiso ete.
And we pray not only for this group that's gathered here, but all around the world. For we are looking with eager eyes and longing hearts for his return.
Pe tozali kobondela kaka pona lisanga na bato oyo basangani awa te. Kasi pona ba oyo nyonso basangani na mokili mobimba. Po tozali kotalela kozonga na ye na posa na miso pe mitema lukuluku.
We stand today in darkness, in a chaos that when most any time that some fanatic might just blow up about something and turn a little button and the whole world could be blown into bits.
To telemi lelo kati na molili, kati na mobulungano ete wana, na ngonga moko to mosusu fanatik moko, akokikaka kusilika na mwalika moko boye, pe abalusi mwa buto moko, pe mokili mobimba ekokiko panza na biteni biteni.
As it has been told us by great authorities that the wars will only be a few hours long if it ever happens again.
Kokokana na ndenge bakonzi minene bayebisaki biso ete etumba ekoumela bobele mwangonga moke soki yango etikali kosalema lisusu.
Oh, as we're standing today on the very brim of another war.
Oh, wana lelo oyo tokomi penza pene na etumba mosusu.
Then the church is standing on the brim of that most glorious resurrection. For we shall be caught up together with the sleeping saints to meet the Lord in the air and forever be with Him.
Bongo lingomba ekomi pene na lisekwa oyo eleki na kembo wana. Po tokoneto lama elongo na basantu oyo bazolala. Po na kokutana na kolo na mipepe. Pe kozala elongo na ye po na libela.
We have come to worship Thee, Lord, and receive us today.
To ye mpo na kosanjo la yon kolo pe yamba biso lelo.
Bless the reading of Thy word, the singing of the song, the preaching of the gospel. Receive the prayers of the penitent.
Pambola litangi ya liloba na yo. Koyemba ma na nzembo, liteya ya sango malamu. Yoka malombo ya baoyo. Bazo bongo la mitema.
Hear prayer for the sick and get glory unto thyself. For we humbly ask it in the name of Jesus, thy Son. Amen.
Yanola mabondeli na babeli. Pe yomoko zwa lokumu. Poto sengi yango na kumikitisa na kombo na Yesu. Mwana na yo. Amen.
To you who would like to take what we're to read this morning for our scriptures.
Pona bino baoyo bokolinga kokoma esika oyo tokotanga na tongo oyo. Pona makomi na biso.
And we're sorry that this to know that we do not have the seating room for this fine group of people who's come early this morning to worship with us.
Pezali kosala biso pasi pona na koyeba ete tozangi na bisika ya kuvandisa lisanga na bato kitoko oyo baye awa na tongo-tongo oyo pona kosanzola elongo na biso.
From different churches and from different states and even different nations has gathered this morning here at the tabernacle for this most glorious worship of the Lord.
Baoyo bauti na mangomba ndenge na ndenge pe na bituka ndenge na ndenge pe na bikolo ndenge na ndenge pe basangani awa na tabernacle na tongo oyo pona kosanzola nkolo ya nkembo koleka.
I wish for you to turn to the book of Psalms, Psalms 22.
Na kosepela ete bofungola buku ya nzembo, nzembo tuku mibale na mibale.
I know this is rather an unusual place to read for an Easter service, but God is unusual.
Na ebiete esika oyo na momesano etanga maka pona losambo ya pasikate, kasi nzambe azalaka libanda na momesano.
And now after this service, we will adjourn in about 1 hour, so that you may go for your breakfast, and then Sunday school service will start at 9:30.
Bongo sima na koyanga na oyo, tokopema pene na ngonga moko, po ete boko kakokende kolia mwa bilei ya tongo. Na bongo ekodim ekobanda na ngonga ya libwa na ndambu.
And then immediately after the Sunday school service, there will be baptismal service here at the pool.
Na bongo mbala moko sima na ekodim, libati si ekozala awa na na pisini.
And then this afternoon at 6 o'clock, prayer cards will be given out for healing service for tonight.
Na yango si mananzanga oyo, na ngonga ya motoba bako kabula kalati ya mabonde lipona lianga ni ya kubonde la pona babeli lelo na pokwa.
And if you have any loved ones that's sick and needy, remember to bring them out tonight. And for this will be the last time we can have this for a while. Anyhow, I'm leaving in the morning at 5 o'clock for Los Angeles and through the West Coast for a series of services.
Bongo soki bozali na baninga oyo bazobela pe bazali na bosenga, bobosa na komema bango lelo na mpokwa te. Pe na lolenge nyonso, oyo ekoki kozala mbala ya suka ya kosala yango mpona na mwantango moko. Na kolongwa awa na tongo na ngonga ya misato, po ya kokende na Los Angeles pe koleka na ngambo ya West, mpona mwa molongo ya mayangani.
Now in Psalms 22 we shall read.
Sikawa totanga na nzembo tukumibale na mibale.
My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me from the words of my roaring?
Nzambe nangai, pona nini otiki ngai? Pona nini ozali musika na kubikisa ngai? Musika na kolela nangai?
My God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent.
Nzambe nangai nazali kolela na moyi, kasi ozali koyoka te, pe na ngonga ya butu, pe nazali kimya te.
But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
Kasi yo ozali mosantu. Oh, yo, oh, yo, ovandi na kati ya masanzoli ya Israel.
Our fathers trusted in thee. They trusted and thou did deliver them.
Batata na biso batielaki yo motema. Batielaki yo motema pe okangolaki bango.
They cried unto thee and were delivered. They trusted in thee and were not confounded.
Babelelaki yo pe babikaki, bachelaki yo motema pe, bayoki samaki sonite.
But I am a worm and no man, a reproach of man, despised of the people.
Kasingai nazali pambu, pe nazali motote, eloko ya soni na miso na bato, litio ya bato.
All they that see me laugh me to scorn.
Baoyo nyonso bazali komona ngai, bazali koseka ngai.
They shoot out the lip and they shake the head saying, he trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighteth in him.
Bazali kofungola minoko na bango polele pe bazali koningisa moto na koloba. Ye achelaki Yawe motema ete akangola ye. Aya kukangola ye po asepela kina ye.
But thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast.
Bongo yomoto obimisa kingai na libumu. Yomoto opesa kingai elikia tango nazalaki na mabele ya mama nangai.
I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly.
Nakabama ki epai na yo uta na libumu. Yo zali nzambe na ngai uta libumu na mama na ngai.
Be not far from me, for trouble is near. For there is none to help.
Kozala mosika na ngai te, po mpasi ezali pene pene, po musungi azali te.
Many bulls have compassed me. Strong bulls of Bashan have beset me around.
Ngombe ya mibali ebele ezingi ngai. Ngombe ya bashana oyo ya nguya ezingi ngai pembeni pembeni.
They gasp upon me with their mouth as a raving, and roaring lion.
Bafungole lingai minoko na bango. Lokola nkosi oyo ezali kopasola pasola pe konguluma.
I am poured out like water. All my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels.
Nasopani lokola mai. Mikuwa nangai nyonso ekabwani. Mutema nangai ekomi lokola mafuta. Enyangwani nakati na misopo nangai.
My strength is dried up like a potter's. My tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me unto the dust of the earth.
Makasi nangai ekauki lokola eteni ya mbeki. Lulemu nangai ekangami na mbanga nangai. Pe ozali kotia ngai na putulu ya mabele.
For dogs have compassed me. The assemblies of the wicked have closed me. They pierced my hands and my feet.
Po mbwa ezingi ngai. Mayangani ya basali mabe ezingi ngai. Batoboli maboko pe makolo na ngai.
I may tell all my bones that they look and stare upon me.
Nakoki kotanga mikuwa na ngai nyonso. Ete bango bazali kotala pe kotela ngai miso.
They parted my garments among them, cast lots upon my vesture.
Bamika boleli bilamba na ngai kati na bango. Babeteli bilamba na ngai mbese.
Be thou not far from me, O Lord. My strength, hasten thee to help me.
Zala musika na ngai te, O Yahweh. Makasi na ngai. Sala noki po ya kosunga ngai.
Deliver my soul from the sword, and my darling from the power of the dogs.
Kangola molimo na ngai na mupanga. Molimo na ngai na bokonzi ya mbwa.
Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn.
Bikisa ngai na nkosi. Pe ya nola pe bikisa ngai na maseke ya bangombe ya zamba.
I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation I will praise thee. Yea.
Nako sakwela bandeko nangai nkombo na yo. Nako sanjola kombo na yo kati nako yangana. Yea.
Ye that fear the Lord, praise him. All ye seeds of Jacob, glorify him. And fear him, all ye seeds of Israel.
Bino ba oyo bobanga kankombo na Yahweh, bosanzola ye. Bino nyoso mimboto na Yakobo, kumisa ye. Pe bobanga ye, bino nyoso mimboto na Israele.
For he has not despised, nor parted the affliction. Neither has he hid his face from him. But when he cried unto him, he heard.
Po achola kape ayoka kampite po nampasi ya moto na mawa. To abonde la kaye elongite. Kasi tango abele la kaye po na busenga ayokaka.
My praise shall be of thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him.
Masanjo linangai. Nakoyanga na monene ekozala mpona yo. Nakokokisa bilaka na ngai nyonso epai na baoyo babanga kankombo na ye.
The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek him. Your heart shall live forever.
Bato na boboto bakolia pe bakosepela. Bakosanjola Yawe oyo alukiye. Mitema na bino ekobika po na libela.
All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before him.
Suka suka ya mokili ekokanisa pe ekobaluka epai na Yahweh. Pe mabota nyonso bakokumisa liboso na Yahweh.
For the kingdom is of the Lord. And he is the governor among the nations.
Po bokonzi ezali na Yawe, pe azali moyangeli kati na mabota.
All they that be fat upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before him. And none can keep alive his own soul.
Bato nyonso oyo bazali mafuta mafuta bakolia pe bakokumisa. Ba oyo bakiti na putulu bakugumba melaye. Moto moko te akobatela molimo na ye moko.
A seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation.
Mumboto moko ekosalela ye. Ekotangama epai na kolo lokola libota.
They shall come and shall declare his righteousness unto a people. And that shall be born that he has done this. May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Bakoya pe bakotatola bosembo na ye epai na bato pe bakozala. Oyo ekobotama, oyo ekosala yango. Tika ete Nkolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya liloba na ye.
I want to take for this occasion this morning 5 words. And around those 5 words, try to express what's on my heart to you worshipers this morning.
Pona libaku oyo na tongo oyo na lingi kozwa maloba mitano. Pe zinga zinga ya maloba mitano wana na komeka kolobela bino basambeli na tongo oyo. Eloko nini ezali na kati na ngai.
I want these 5 words. Living, dying, buried, rising, coming.
Na kozwa maloba mitano oyo boy. Na bomoi, na kokufa, na kokundama, na kosekwa, na boyei.
And I think the poet well expressed it in the song of what I want to say when he wrote this song.
Pona oyo na lingi koloba, na kanisi moyembi alimbola ki yango malamu na loyembo, tango akomaki loyembo oyo.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Na bomoi alinga kingai, na kokufa abikisa kingai, na kokundama amemaki masumu na ngai musika, na kosekwa alongisaki ofele pona libela. Mokolo moko azaliko ya, oh mokolo na kembo.
There never was a life ever lived like his. Because he was the God manifested in the flesh when he was born.
Ezali na bomoi moko te oyo etikala kobika lokola ye. Po ete azalaki nzambe oyo amonisamaki na nzoto tango abotamaki.
He was the expression of what God the Father is.
Azalaki etaliseli na lolenge oyo Nzambe Tata azali.
And God the Father being love, then Jesus was the full expression of love.
Bongo Nzambe Tata lokola azali bolingo, na yango Yesu azalaki etaliseli mobimba ya bolingo.
He was love from the very first time that is little baby hand stroked the pretty cheeks of his mother. He was love.
Azalaki bolingo utambala ya liboso oyo mwa maboko na ye ya bomwana etutaki matama ya mama na ye. Ye azalaki bolingo.
And I think today that's where many is failing to recognize that he was love.
Pe lelo oyo na kanisi ete, esika wana nde bato ebele bazo zanga koyeba ete, azalaki bolingo.
God is love. And they that love are born of God.
Nzambe azali bolingo. Pe ba oyo bazali na bolingo babotami na Nzambe.
God so loved the world that is the unlovable that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him shall not perish but would have everlasting life.
Nzambe alingaki mokili mingi elingi koloba ete ba oyo bakokaki kolinga mate pe apesaki mwana na ye ya likinda po ete ye oyo akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko.
He expressed his love when he was here on earth in so many different ways till it is undisputable that he was the most loving creature that ever lived.
Atalisaki bolingo na ye tango azalaki awa na mokili. Na lolenge te bele kino na tembe mokote ye azalaki ekelamu ya bolingo na bikelamu nyonso oyo esila kozala.
Now think in his life here he was expressing God in the only way that God can be expressed to the people is through love.
Pe na kanisi ete na bomoi na ye awa, azalaki kotalisa Nzambe. Pe nzela moko oyo Nzambe akoki kotalisa maipai na bato ezali na nzela ya bolingo.
And well did he do this when he caught one of the most vilest women that there was of his days, perhaps.
Pe atalisaki yango malamu tango akutanaki na moko na basi ya mabe koleka na mokolo na ye.
They found her just guilty and no way out when she was found in adultery and they drug her up before him and said, what do you say do for her?
Bazwaki ye na mbeba. Penzela ya kokimela ezalaki te. Wana bakangaki ye na ekobo. Bongo bamemaki ye liboso na ye, pe balobaki. Yo olobi nini po na ye.
And when he turned to her and said, I don't condemn thee, go and sin no more.
Bongo tango abalukaki epai na ye, pe alobaki. Nakokweisa yo te, kende pe kosumuka lisusu te.
Instead of being throwing her out to the streets to be drug out like a bunch of wolves over her to stone her and take her life, his tender, kind, loving heart stooped way down into the sin that she was in. Said, I don't condemn thee. Just go and don't sin no more.
Na esika ya kubwaka ye na balabala po bakwelela ye lokola liboke ya bambwa ya zamba. Babamba ye mabanga pe baboma ye. Bolamu na ye na boboto pe motema ya kolinga ekitaki kino na esika ya masumu oyo ye azalaki kati na yango. Pe alobaki. Na kokweisa yo te. Kende na yo pe kosumuka lisusu te.
And when he was on his way down to the grave of Lazarus, I think there's another great time that he expressed what God is to the human beings.
Bongo tango azalaki na nzela na ye kokende na lilita ya Lazaro, na kanisi ete oyo wana ezalaki eleko mosusu monene oyo atalisaki eloko nini Nzambe azali po na bato.
Not only is he a God that can forgive the lowest sin that can be committed and take the guilty and make them guiltless by his pardoning love, but after death has laid us in silence, he's still concerned about us.
Ezali bobele te ete ye azali Nzambe oyo akoki kolimbisa lisumu ya mabe koleka oyo ekoki kosalema. Pe kozwa bato oyo bakwei na likambo pe kokomisa bango bato oyo bazangi kokweisama na nzela ya bolingo na ye ya kolimbisa, kasi sima na liwa kokangisa biso monoko, azokoba komitungisa na tina na biso.
I think he well expressed that on the road down with Martha and Mary when he come to the house where death had shut out the life of a lovely person.
Na kanisi atalisaki yango malamu wana na nzela kokita elongo na Malata pe Malia tango akomaki na ndako oyo liwa esukisaki bomo ya moto moko ya malamu.
And on his road down to the grave, yet being God, know that he would raise him from the dead. Know that it had been told him that in his very words lay the power to raise him from the grave. Amen. Yet when he seen Martha and Mary and those who loved Lazarus crying, the Bible said he wept.
Nzokande wana azalaki kokita na nzela ya kokende na lilita, lokola Nzambe ayebaki ete akosekisa ye na bakufi, ayebaki ete elobamaki mpo na ye ete na kati na maloba na ye moko nguya ya kosekisa ye na lilita ezalaki wana. Bongo tango amonaki Malata na Maria pe baoyo balingaki lasa lokolela, Biblia elobi ete alelaki.
What was it? His great loving heart.
Amen.
When he seen that man and his friends were in trouble, he was troubled with them.
Ezalaki nini? Motema na ye monene ya kolinga. Tango amonaki moto wana pe baninga na ye kati na mitungisi, atungisamaki elongo na bango.
I'm so glad to know that he can be found amongst the brokenhearted.
Nazali na esengo mingi koyeba ete akoki kozwa maana kati ya baoyo mitema na bango ebukani.
Praise God.
In our sorrows, he's not one that would leave us.
Na kati ya mawa na biso, azali moto oyo akotika biso te.
He stands by us when all has failed and the last hopes of earthly reaching has come to its end. He's still God and loves us. He was the expression of God.
Atele makape mbeni na biso tango makambo nyonso ebebaka, pe tango elikia ya suka na makambo ya mokili ekokoma na suka, azali bobele Nzambe pe alingi biso. Azalaki kotalisama na Nzambe.
Know how I believe that he longs for his people to be so anointed with his spirit that we could go to each other in trials and in troubles and give the expression of his sympathy as it pours from our hearts that's been born of his spirit to reflect in the church the love of the living God.
Peo nandimiete azali na posa makasi ete bato na ye bapakolama na molimo na ye. Nandenge ete toko kakokende moko epai na mosusu kati na mimekano pe na mitungisi. Pe kotalisa bolamu ya bolingo na ye. Ndenge ezali kosopa na uta na mitema na biso oye botami na molimo na ye. Kotalisa lingomba bolingo na Nzambe.
That well expressed what he said, or the poet said, living, he loved me.
Yango elimboli malamu eloko oyo alobaki, to oyo moyembi alobaki, na bomoi alingaki ngai.
Showed what he did to the whole human race, the way God represented himself in Jesus Christ.
Alakisaki likambo oyo asalaki pona libota na bato nyonso lolenge nini Nzambe amitalisaki ye moko kati na Yesu Kristo.
He expressed his opinion to the human race to forgive and to love Those you were unlovable.
Atalisaki makanisi na ye epai na libota na bato. Ko limbi sape ko linga ba oyo bakokaki ko linga bangote.
And I wonder on this Easter morning how short we fall of that.
Pe la mituni na tongo ya pasika oyo ndenge nini tokwei na likambo yango.
We can love those who love us, but he loved those who did not love him.
Tokoki ko linga ba oyo balinga kabiso. Kasi ye alingaki ba oyo balingaki yete.
He was the greatest representation of love that ever hit the earth, and was despised of those who lived on the earth to whom he loved.
Azalaki etaliseli ya liboso oyo eleki monene ya bolingo oyo etikala komonisama na mokili. Atiolamaki na ba oyo nyonso oyo bazalaki kubika na mokili, ba oyo alingaki.
No man could ever love like him, and no man was ever hated like him.
Moto moko te akokaki kolinga lokola ye. Pe moto moko te ayinamaki lokola ye.
They hated him and despised him and rejected him. But it did not stop his love.
Bayinaki ye pe batiolaki ye pe baboyaki ye. Kasi yango esukisaki bolingo na ye te.
Last when he was hanging on the cross, after that life that he had lived had been done nothing but good things. Forgiving the guilty, healing the sick, and just things that were good.
Nasuka tango abaka makine kulusu. Simana bomoi wana oyo abika kipe asalaki eloko mosusu te bobele makambo malamu. Ko limbi sabato mabe. Ko biki sababeli. Pe bobele makambo oyo ezalaki malamu.
But he was last breath on the cross with the vulgar mocking spit of them who stood by hanging from his sacred face. He cried with a heart full of love, Father, forgive them.
Amen.
For they know not what they do.
Tango azalaki kokata motema ne kulusu, bansoi ya bosoto pe ya kotiola, kouta na bato oyo batelemaki wana, ezalaki kokita ne longi na ye mosantu, agangaki na motema moko etondi na bolingo. Tatal. Limbisa bango po ba yebi nini bazali kosala te.
He could understand, being God, he understands. That's why he can love us when we're unlovable, because he's God and he understands.
Akoki kososola lokola Nzambe azo sosola yango tina wana nde akokaki kolinga biso tango tokokaki kolinga mate po azali Nzambe pe azo sosola.
Lady, he loved me. Never a life lived like it because it was wrapped in love.
Na bomoi, alingaki ngai. Bomoi moko te etikala kobika ndenge wana po yango ezingamaki na bolingo.
Dying, he saved me. A death. When in the Garden of Eden, God Jehovah required the penalty of sin is death. And there could be no alterations.
Nako kufa abikisaki ngai. Kufa. Kuna na elanga na edene. Kolo yawe asinga ki yango. Etumbu ya lisumu ezali kufa. Pe ekukaki kobongwa na te.
It cannot be any other way taken care of, because God is supreme and he is infinite and the judge of all heavens and earth.
Nzela mosusu ekokaki kopesa mate bobele yango po Nzambe azali mokonzi monene pe azali na suka te pe mosambisi ya likolo na nse nyonso.
The penalty of sin is death. And there was no one who could pay this penalty for another.
Etumbu yalisumu ezali kufa. Pe moto moko te azalaki oyo akokaki kokufa etumbu wana pona moto mosusu.
For every man, though he might die for another man, but he was guilty to begin with.
Po moto nyonso atako akokaki kokufela moninga, kasi asilaki kokweya uta ebandeli.
There was none of us that could help the other, because we were all guilty. We are born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Ezalaki na moto moko te kati na biso oyo akokaki kosunga moninga, po biso nyonso tokweyaki. Tobotami na lisumu, tosalemi na lisumu na nko, toyena mokili koloba loba lokuta.
And there was not a ray of hope nowhere. We were condemned to death by God, and every creature that ever moved on the earth was under this condemnation.
Pe esika moko te ata mwa elikia ezalaki te. Tokweisamaki po na liwa. Uta na Nzambe, pe ekelamu nyonso oyo tambolaka na mokili ezalaki na se ya ekweiseli wana.
There could be righteous man rise and do great things, but he was a sinner to begin with.
Ekokaki kozala na bayenge bene oyo bakokaki kotelema pe kosala makambo minene. Kasi azalaki mosumuki po na kobanda.
There was only one way for it to be paid. That was the death of God himself.
Po yango efutama, ezalaki bobele na nzela moko. Pe yango ezalaki kufa na Nzambe ye moko.
So God, being a spirit, could not die. But he came down in a body of flesh and expressed himself in a life of love to take all that goodness that he was.
Amen.
And give it willingly as a supreme sacrifice that he might take the guilt of the guilty.
Bongo Nzambe lokola molimo akokaki kokufa te. Kasi akitaki na nzoto ya mosuni pe amitalisaki na bomoi ya bolingo. Pona kozwa bolamu nyonso oyo ye azalaki. Pe kopesa yango ofele. Lokola mbeka ya motuya pona kozwa ekweli ya mokweisami.
All of us being sinners, and not a way in the world for us to ever be saved. He came not only to be seen on earth, but he came to die as a sacrifice.
Biso nyonso lokola basumuki, nzela moko na mokilipo tobikisama ezalaki te. Ayaki bobele po na komilakisa na mokilite, kasi ayaki po na kokufa lokola mbeka.
Abel expressed it when he offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. When he brought the little lamb with a piece of grapevine wrapped around his neck to a rock.
Abele atelisaki yango tangu apesaki Nzambe mbeka kitoko koleka Kaina. Tangu amemaki mwana mpate kuna na libanga, na eteni ya nzete ya vinyo na kingo na ye.
There laid the little fellow up on the rock, pulled its little chin back, and with a rock pounded its little throat. And it bleeding and dying, and the blood squirting out. This little white locks become bathed with blood. Abel expressed Calvary there.
Mwa ebwele yango etiamaki likolo na libanga. Abendaki kingo na ye simape. Elongo na libanga moko abandaki kotuta mwa kingo yango. Pe zalaki komi benda pe ekufaki. Na makila kopanzana. Pe mwa kunza na yango ya pembe epotanaki kati na makila. Abele atalisaki Kalvari na isika wana.
when the Lamb of God, slain from the foundation of the world, came to take the place of guilty sinners, and was mashed and bruised and scoffed and made fun of and died a death that no creature could die except God himself.
Tango mwana mpate ya nzambe abomamaki utana ebandeli ya mokili ayaki kozwa esika ya baoyo bakwei na lisumu abetambaki pe azokisamaki pe atiolamaki pe asekamaki pe akufaki liwa oyo ekelamu moko te ekokaki kokufa longola bobele nzambe ye moko.
And his bloody locks hanging from his shoulders dripping to the ground express what a horrible thing that sin is. When he had to die to redeem man from a life of sin.
Pe suki na ye ya kokita na mapeka na ye epolaki na makila oyo ezalaki kotanga te na mabele. Etalisaki ndenge lisumu ezali eloko moko ya mabe penza. Tango esengelaki akufa po na kosikola moto na bomoi ya masumu.
Nothing could die like that. Nothing could stand that death.
Eloko moko ekokaki kokufa lolenge wana te. Eloko moko ekokaki kondima liwa wana te.
It said that when they pierced his side, that there came forth blood and water.
Elobamaki ete tango batobolaki ye mopanzi, makila pe mai ebimaki.
It's been some time ago I was speaking to someone about this, and it was a scientist that said there is only one way that that could have happened.
Eleki mwa tango nazalaki kosolola na moto moko na tina na yango pe ezalaki moto na zebi moko oyo alobaki lolenge oyo likambo yango ekokaki kosalema ezalaki bobele moko.
And it was not because of the Roman spear that he died. And neither was it the loss of blood that he died, because there was still blood in his body.
Pe ezalaki te na likonga ya baloma nde ye akufaki. Pe ezalaki te po asilaki makila na nzoto nde ye akufaki. Pamba te makila ezalaki neno na nzoto na ye.
What he died of was not because of the Roman spear, or the nails that was drove in his hand, or the thorny crown they placed on his head.
Eloko ebomaki ye ezalaki likonga ya baloma to nsete oyo etobolaki maboko na ye te, to ekoti ya nzube oyo batiaki na moto na ye te.
But because he died of grief, because he came to his own and his own received him not, he died of a broken heart.
Kasi po akufaki nde na mawa mingi na motema, po ayaki epai na baoyo ya ye moko, pe baoyo ya ye moko bayambaki ye te. Akufaki na motema mozuki.
When he knows the very creatures of time that he had died to redeem have spit in his face, and he was rejected of man.
Wana yebaki ete bobele bikelamu ya ntango, baoyo kukufa po na kusikola, babwakelaki ye nsoi nelongi, pe aboyamaki na bato.
David, 800 years before it happened, cried the very voice that he cried in Calvary, "My God, why hast thou forsaken me?"
David mbula nkama mwambe liboso yango kosalema, aganga kibobele na maloba ndenge moko na oyo, aganga ki na Calvary, "Nzambe na ngai, pona nini otiki ngai?"
What a terrible thing that sin does! It separates man from God!
Oyo eloko moko ya somo penza lisumu ezalaka ekabolaka moto na nzambe.
He was a sin offering that had to be offered for our sins, and he was separated from the presence of God. Sin had separated.
Pe ye azalaki mbeka ya masumu oyo esengelaki kokabama pona masumu na biso. Pe akabwanaki na bozali na nzambe, lisumu ekabolaki ye.
God placed our sins upon him. And he was separated from God, and that's why he cried, "Why hast thou forsaken me?"
Nzambe atiaki masumu na biso likolo na ye, pe akabwanaki na Nzambe pe yango nde tina agangaki, "Pona nini otiki ngai?"
And because he was forsaken and had taken this place and seen his people that he would come to be their Savior and to offer them life, they had rejected him and he grieved him so till he was so broken hearted until the blood and water, the chemicals of his body separated.
Boye lokola boyamaki pe azwaki esika yango pe komona bato na ye baoyo ayaki kozala mobikisi na bango pe kopesa bango bomoi baboyaki ye yango epesaki ye mawa mingi na motema kino motema na ye etondaki na mawa na ndenge ete makila pe mai na baelema shimiki ya nzoto na ye ekabwanaki.
Man will never know what that was. That's the reason there could be no one else could ever die like that.
Moto akoyeba tina na yango mokolo moko te. Yango tina wana moto mosusu akokaki kokufa ndenge wana te.
I don't care how much that you could be tormented, how that they might put your feet in stocks, or saw you by inches, or burn you by inches. You could not die that death. Because your makeup's not like that.
Ezali na tina te ata otungisami ndenge nini to bakangi yo makolo na minyololo to bakati yo na mosunami biteni mike mike to batumbi yo eteni ndambo ndambo okoki kokufa liwa ndenge wana te po osalema ndenge wana te.
He had to be God. He had to be more than man in the faith that God died. Yeah.
Esengelaki azala Nzambe. Esengela ki azala koleka moto bongo kokanisa ete Nzambe akufaki.
He died of a broken heart with such grief for the world until a chemical reaction taken place in his body that could not take place in you.
Akufaki na motema mozoki na mawa mingi penza na motema po na mokili kino ete reaction chimique oyo esalemaki na nzoto na ye ekokaki kosalema kati na yote.
You cannot suffer like that. There's no way for you to have that kind of a grief. So there's only one could do it, and he did it.
Ukoki konyoka mandenge wanate, makoki pona yoko yoka bolozi yandenge wana ezalite. Boye moto oyo akoki ko sala yango ezali bobele moko. Pe asala ki yango.
There hanging that precious life that knows nothing but love and doing good, hung there between the heavens and earth. Lifted up there, stripped naked, embarrassed.
Abaka makikuna bomo ya motu ya wana. Oyeye baki eloko mosusu te bobele bolingo pe kosala bolamu. Etombola makikuna katikati na likolo na mabele. Bolumbu na soni penza.
Think how you'd be stripped naked. You would no embarrassment to what God would.
Kanisa ndenge olingaki kozala. Soki otikala ki bolumbu, olingai koyoka soni penza te kokokana na oyo Nzambe ayokaki.
Hanging there, I know the crucifix has a little thing like they had something around him, but they never did that. That's just put on the cross or the artist put it there.
Na kobaka makuna, na yebi ete kulusu ezalaka na mwa eloko moko wana, lokola azinga makine eloko moko boye, kasi basalaki yango ata mokete. Oyo wana etiama kaka na ikulusu ndeko tiama.
They stripped his clothes from him, he had on a robe, and they tore off of him and gambled for it. He was embarrassed to the utmost.
Balongola kiye bilamba, alata ki robu pe, balongola kiye yango pe, babetela ki yango mbese. Ayoka kisoni mingi, yakole kapenza.
Yet even God had to stand and sinners spit on his face.
Nzoka nde lokola Nzambe asengela ki kotelema wana pe basumuki babwakela Yesu inelongi.
Yet being the very depths of modesty had to die before the public strip naked. Such a fact it took upon him till it separated the water and the blood.
nzokande lokola oyo atondi na bopolo asengelaki akufa na miso na bato bolumbu eloko ya ndenge wana ekomelaki ye kino ete ekabolaki mai na makila.
No wonder I think the poet well expressed it when he said, "Mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. But the opening veil revealed the way to heaven's joy is an endless day."
Kokamwa te na kanisi ete moyembi atalisaki yango malamu wana lobaki, wana mabanga ezalaki kopasuka pe likolo eyindaki. Mobikisi na ngai agumbaki moto na ye mpe akufaki. Kasi kopaswana ya ezipeli emonisaki nzela ya bisengo ya lola mpe mokolo oyo ezangi suka.
Sure, he had to do it. The veil hung between man and God. And that opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day.
Solo. Asengelaki kosala yango, ezipeli oyo ezalaki na kati na bato pe Nzambe, pe kozibolama ya ezipeli wana emonisaki nzela ya bisengo ya lola pe ya mokolo oyo ezangi suka.
Calvary means something. Means more than we can express.
Calvary elingi koloba likambo moko, elingi koloba mingi koleka maloba oyo tokoki kotalisa.
Sure, living he loved me, dying he saved me, and buried he carried my sins far away.
Solo, na bomoi alinga kingai, na kokufa abikisa kingai, na kukundama amemaki masumu nangai musika.
It's been condemned now. Sin has no more hope. When he screamed at the cross, "It's finished." Sin died. That's dead. It's done with. It's powerless. It's lifeless.
Sikawa esili kokwe isama. Lisumu ezali lisusu kokanga yote. Tango aganga kine kulusu. Esili. Lisumu ekufaki. Sikawa ekufi. Yango esuki. Ezali na nguya te. Ezali na bomoi te.
Think of it, people. That sin, the enemy to human beings, is dead and lifeless. It has no more effect. It can't.
Bande koboka nisa yango nanu. Lisumu wana, monguna na bato. Ekufi pe ezali na bomoite. Ezali lisusu na makasite. Ekokokate.
One of the sun shut off its vision. The stars would not shine. The earth turned black. Is all being redeemed.
Kukamwa tete moi eboya kikongala. Minzoto eboya kikongenga. Mokili eyindaki. Nyonso ezalaki kosikolama.
Now it's dead. It's buried. It's lifeless. It has no more life in it. Then it must be buried.
Sikawa ekufi. Ekundami. Ezali na bomoi te. Ezali lisusu na bomoi kati na yango te. Bongo esengeli kokundama.
What was buried? The body of God was buried. For it was the sin offering.
Eloko nini kundamaki? Nzoto na Nzambe kundamaki. Po ezalaki mbeka ya masumu.
It was a burnt lamb. It was buried for the fires of iniquity.
Ezalaki mwana mpate ya kotumbama. Etumbamaki na moto ya lisumu nanko.
That sinless lamb that know no sin, that God who know no wrong, his life had been given and there hung the sin offering.
Mwana mpate wana oyo ayebaki lisumu te. Nzambe oyo asalaki mabete. Bomoi na ye ekabamaki. Pembeka ya masumu ebakamaki wana.
Buried, he carried my sins far away. He must be buried. The body, the sin offering must be buried.
Nako kundama, amemaki masumu nangai mosika. Asengeli kokundama. Nzoto mbeka ya masumu esengeli kokundama.
That's why many after a while will walk one by one to this pool.
Amen.
to be baptized in the name of Jesus Christ.
Yango wana bato ebele sima na mwantango bako kende moko na piscine pona kobatisama na kombo na Yesu Kristo.
Why? Something has took place.
Pona nini? Eloko moko esalemi.
That spirit that came out of that body when he screamed, "It's finished," has condemned sin in our bodies. And we must bury it to be remembered no more. I'm so glad that it is.
Molimo wana oye bimaki na nzoto tangwa ganga ki esili ekweisa kili sumu kati na nzoto na biso. Peto sengeli kokunda yango po ezonga lisusu na makanisite. Nazali na esengo mingi ete yango ezali bongo.
When anything's buried, it's hid. It's out of sight. And buried, he carried my sins far away.
Tango eloko moko ekundami ebomba maka. Emonanaka lisusu na miso te. Pe na kokundama amemaki masumu na ngai mosika.
God can see our sins no more. For they are buried.
Nzambe akoki lisusu komona masumu na biso te. Po ekundami.
They're buried where? In the sea of forgetfulness.
Ekundami wapi? Na mbu yako bosana.
Think of a sea of forgetfulness. God cannot remember them no more because they are both dead and buried.
Amen.
It cannot be remembered no more. They're out of God's memory.
Bokanisa na ino na mbu yako bosana. Nzambe akokili susu kokanisa yango tepo ekufi pe ekundami mbala moko. Ekoki atako kanisa mali susu te. Elongwe na makanisi na nzambe.
He was also in this burial he represented in the Old Testament.
Azalaki pe na kokunda maoyo. Atalisa maki na kondima na yakala.
They had a sin offering at the cleansing of the sanctuary.
Bazalaki na mibale. Bazalaki na mbeka ya kopetola masumu kati na etumbelo ya kopetola.
And that sin offering was that they taken two goats, and one goat was killed, and the other goat had the sins that was placed upon the dead goat put upon the live goat.
Bongo mbeka ya masumu wana ezalaki ete bakozwa taba mibale, pe taba moko ezalaki ko bomama. Pe taba oyo mosusu, masumu ya taba oyo ebomamaki ezalaki kotiama likolo na taba ya bomoi.
Remember, Jesus was a sheep.
Amen.
He was a lamb. But in this case, he became a goat. He was righteousness because he was God, the sheep, but he became a goat, sin. And he might be the sin offering for me and you. From a sheep to a goat.
Bomi kanisela. Yesu azalaki mpate. Azalaki mwana mpate. Kasi na likambo oyo akoma kintaba. Azalaki moyenge benepo. Azalaki ntambe. Mpate. Kasi akoma kintaba. Lisumu. Po akoka kozala mbeka ya masumu po na ngai na yo. Kolongwa mpate, kokoma ntaba.
And Jesus was representing both the animals, both goats.
Bongo Yesu azalaki kotalisa mana banyama nyoso mibale. Bantaba nyoso mibale.
For one, he died. He died for the atonement. The second, the sins from the atonement was put on the scapegoat. And the scapegoat took the sins of the people and went far into the wilderness to bear the sins of the people.
Poya yambo akufaki. Akufaki pona kolimbisa. Yami bale masumu oye utaki na ntaba ya kolimbisa etiamaki likolona Azazel. Pe Azazel ememaki masumu na batope ekendeki na yango mosika kuna na biliki. Po na komema masumu na bato.
What was it? It was the death and the burial of our Lord Jesus dying. Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away.
Ezalaki nini? Ezalaki kufa pe kokunda mayankolo na biso Yesu. Na kokufa. Na bomoi, alingaki ngai. Na kokufa, abikisaki ngai. Na kokundama, amemaki masumu na ngai mosika.
He took the sins of the people upon himself and carried them plumb down into the lowest of Hades.
Azwaki masumu na batoli kolona yemoko. Pe amemaki yango kuna na se penza ya lifelo.
He was a sin offering. He had the sins of the people. He died for them and also the sins was placed upon him. And he took our sins far away. So far that God can never see him no more.
Azalaki mbeka ya masumu. Azwaki masumu na bato. Akufaki po na bango. Pe lisusu masumu etiamaki likolo na ye. Pe amemaki masumu na biso mosika penza. Mosika penza na lolenge te nzambe akokaki lisusu komona yango mokolo moko te.
Think of it! Oh, the church could scream hallelujah for such a savior.
Amen.
Boka nisa na tina na yango. Oh, lingomba ekokiko ganga. Alleluia po na mobikisi ya ndenge oyo.
Not only is our sins forgiven, but they are buried in the sea of forgiveness to be remembered no more. Buried, he carried our sins far away.
Bobele masumu na bisonde elimbisa mite kasi ekundami na mbu ya kobosana po ekanisa malisusu te. Na kokundama amemaki masumu na biso musika.
No more can they be remembered. For they are gone. They're out of the eyes of God. They're past. They're divorced. They're put away. God don't remember them no more.
Ekoki kokanisa malisusu te po esili kokende. Elongwe na miso na Nzambe. Ebebisa minye. Elongola mi. Etiami musika. Nzambe azo kanisa yango lisusu te.
What the church ought to rejoice this morning to know that our sins will no more be remembered. They are put in the sea of forgiveness, into the grave of beyond any resurrection. They are dead forever and forgotten about. They are if they had never happened.
Nini lingomba esengela kiko sepela na tongo oyo. Koyeba ete masumu na biso ekokanisa malisusu te. Etiami na mbu ya kobosana. Na kati ya lilita, mosika penza ya lisekwa moko. Ekufi pona libela. Pe esili kobosana ma. Ekomi lokola esalema mokolo moko te.
Dying, he saved me, but buried, he carried my sins far away. He carried them so far till they went into the sea of forgiveness.
Nako kufa abikisa kingai. Kasi nako kundama amemaki masumu nangai mosika. Amemaki yango mosika penza kino ekei na mbu ya kobosana.
Oh, we know that those things are most surely believed among us. And they're most surely the truth. They're God's truth.
Amen.
All those great things were beyond human expressions. We could never express our gratitude for such things.
Oh, to yebi ete makambo wana endimami penza kati na biso. Pe ezali bo solo penza. Ezali bo solo na Nzambe. Makambo minene wana nyonso ezalaki mosika nelobeli ya bato. Toko koka kopesa ye matondi pona makambo ya ndenge oyote.
But oh, that Easter, rising he justified. Freely forever.
Kasi, oh, pasika wana. Nako sekwa alongisaki. Ofele pona libela.
Living he loved me. Dying he saved me. Buried, he carried my sins far away. And was all right. But rising, he justified.
Na bomoi alingaki ngai. Na kokufa abikisaki ngai. Na kokundama amemaki masumu na ngai mosika. Oyo wana ezalaki malamu. Kasi na kosekwa alongisaki ngai.
What was that raising up? It was God's receipt.
that the bill's been paid. Rising, he's justified freely forever. Oh, what a Savior. Rising.
Lisekwa wana ezalaki nini? Ezalaki mokanda ya endimiseli na Nzambe. Ete motuya esili kofutama. Na kosekwa alongisaki ofele po na libela. Oh, oyonde mo bikisi. Kosekwa.
What had God done? A man can suffer. A man can die. A man can be buried. But Easter was the greatest of them all, for it was God's endorsement.
Amen.
My laws has been met. My requirements has been met. That's him. Amen. Rose him up from the dead.
Eloko ni Nzambe asalaki. Moto akoki konyokwama. Moto akoki kokufa. Moto akoki kokundama. Kasi pasika ezalaki eloko oyo eleki yango nyonso na monene. Po ezalaki kondimisama na Nzambe. Mibeko na ngai ekokisami. Bosenga na ngai ekokisami. Wana nde ye. Asekusaki ye na bakufi.
Amen. He justified.
Amen.
Freely forever.
Hallelujah. Amen.
Blessed be his holy name.
Hallelujah.
Na kosekwa alongisaki. Ofele po na libela. Kombo na ye mosantu epambolama.
No wonder it brings emotions. Amen. No wonder the human heart cannot contain it.
Praise the Lord.
Kokamwa tete yango ememi esengo. Kokamwa tete motema na moto ekoki kobomba yango te.
Oh, with our conquering faith, we can stand under and say we are justified forever freely.
Praise God. Hallelujah.
Because he died and was buried, and God raised him up again on Easter morning.
Amen. Yes. Hallelujah.
Then God showed that it was accepted. All the things that he did, everything's freely paid. You can go free now.
Oh, nakondima na biso ya elonga tokoki kotelema mosika pe koloba. Tolongisami ofele po na libela. Po akufaki pe, akundamaki pe Nzambe asekusaki ye lisusu na tongo ya pasika. Bongo Nzambe alakisaki ete endimamaki. Makambo nyonso oyo asalaki. Biloko nyonso futamaki. Ofele. Okoki kokende na bonsomi sikawa. Na kosekwa alongisaki ofele po na libela.
Oh, no one can never know.
Amen.
Can never think of that great day when he rose up and the angels saw it. In the heavens of heavens, the angels sang the praises of God. And rejoice while the Old Testament saints in paradise shouted hallelujah.
Hallelujah.
Rising, he justified.
Oh, moto moko akokoka koyeba mokolo moko te. Akokoka kokanisa mokolo moko te ete mokolo monene wana tango ye asekwaki. Kasi banje bamonaki yango. Kuna na likolo ya likolo. Banje basanzolaki Nzambe. Pe basepela ki wana basantu na kondimana na kala, na paradiso, baganga ki. Aleluya! Na kosekwa alongisa ki ngai.
The heavens shook, the earth shook, paradise shook, and hell shook. When that great voice come forth up from the grave, he arose.
Holy. Hallelujah.
Rising, he justified. Freely forever. Oh, my.
Lola eninganaki, mabele eninganaki, pelikolo eninganaki, tango mongongo monene eyokanaki, asekwaki uta na lilita. Na kosekwa alongisaki, ofele pona libela. Oh la la.
Hey.
And the saints that die in him can sing this.
Oh,
when we look at that amazing grace under what he did.
Hallelujah.
See God's seal of endorsement.
Bongo basantu oyo bazokufa kati na ye bakoki koyemba yango. Tango totali ngolu ya kokamwa oyo ye asalaki kuna. Bomoni Elembo na nzambe oyu endimisami.
A little while and the world will see me no more, yet you'll see me for I'll raise from the dead and be with you even in you to the end of the world as a confirmation and a verification that what God said is true and what I say is true.
Hallelujah.
Jesus said,
Na mwatango moke mokili bakomona ngai lisusute kasi bino bokomona ngai po na koseku wakati na bakufi pe na kozalelongo na bino atape kati na bino kino suka na mokili lokola endimiseli pe koluka koyeba soki makambo nzambe alobaki ezali solo pe oyo na lobi ezali solo elobaki Yesu.
I'll come in the form of the Holy Spirit. I will make my abode with you and live with you forever.
Nakoya na lolenge ya molimo mosantu. Nakotia efandelo na ngai elongo na bino. Peko vande elongo na bino po na libela.
Then the saint who has that resurrection hope in their heart can say this song.
Glory
on that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share.
Amen.
When his chosen ones shall gather to their home beyond the sky.
Bongo basantu oyo bazali na elikia ya kosekwa kati na mitema na bango, bako kiko yemba lo yembo oyo. Na ntongo wana ya kongenga pe ezangi mapata, tango bakufi kati na Kristo bako sekwa. Pe bako kabola nkembo ya lisekwa na ye. Tango baponami na ye, bako sangana na bandako na bango kuna na mapata.
With the perfect assurance.
Amen.
With the seal of God.
Hallelujah.
With the written receipt from God himself. When the roll is called up yonder, I'll be there.
Amen.
Oh,
hallelujah for the Lamb of God.
Na endimiseli ya solo, na lembo na nzambe, na endimiseli oyu ekomami na nzambe yemoko. Tango mbela ekobeta kuna na kozalawana. Oh, yakanoki.
Oh, no wonder they said,
Oh, kokamwa tete ba lobaki.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away.
Hallelujah.
Oh, rising, he justified freely forever.
Nabomoi alinga kingai. Nako kufa abikisa kingai. Nako kundama amemaki masumu nangai mosika. Oh, nako sekwa alongisaki ofele pona libela.
Sins are pardoned. All these sacrifices could have been mythical. All these sacrifices could have paled. But on Easter morning when he rose up, God proved that he accepted it.
Amen.
Masumu elimbisami. Bambeka nyonso oyo ekukaki kozala masolo. Bambeka nyonso oyo ekukaki kokwea. Kasi na tongo ya pasika. Tango asekwa ki, nzamba talisa kiete andimaki yango.
Wonder it brings a human heart to a hallelujah. No wonder it makes man stand in the face of death.
Amen.
Makes the people call those things which were not as though they were.
Kokamwa te yango ezali komema mitema na bato ete baganga hallelujah. Kokamwa te ete ezosala ete bato babanga liwate. Ezali kosala ete bato babenga biloko oyo ezalaka te lokola ete esili kozala.
Why? Why isn't he justified? How do you know he's raised? Because he's risen in our hearts.
Amen.
Justified. Freely forever.
Kasi pona nini? Na kosekwa alongisaki. Ndenge nini oyebi ete asekwa ki? Po asili kosekwa na mitema na biso. To longisami ofele pona libela.
40 days later, when he was standing talking to his children, gravitation began to lose its hold.
Amen.
The works was finished. The penalty was paid. He had the receipt in his hand. It was God's receipt.
Mikolo tuku mine na sima, tangwa telema kikuna, kosolola na bana na ye, Bozito ebandaki kobungisa nguya na yango. Mosala esilaki. Etumbu efutamaki. Azalaki na ndanga na maboko na ye. Ezalaki ndanga ya nzambe.
Amen.
He had the children, the church, the believers. All sin was conquered. The path was made clear.
Praise God.
He can stay on earth no more.
Azalaki na bana na lingomba pe bandimi. Masumu nyonso elunga maki. Nzela ekoma ki polele. Akoka ki lisusu koumela na mukilite.
What holds us here? Gravitation. Gravitation begin to break. It lost its grips. Why? It's all over then. What happened? He began to rise from the earth.
Eloko nini ekangisaka biso awa? Bozito. Bozito ebandaki kosila. Ebungisaki nguya na yango. Pona nini? Nyonso ekomaki na suka. Eloko nini esalemaki? Abandaki komata longwa na mabele.
Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Come forth the uttering of his lips.
Bokende bipai nyonso na mokili pe boteya sango malamu na bikelamu nyonso. Ebimaki na maloba ya bibebu na ye.
Go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe.
Bokende bipai nyonso na mokili pe boteya sango malamu na bikelamu nyonso. Ye oyo akondima pe akobatisama akobika. Ye oyo akondima te akozwa etumbu. Pe bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima.
In my name they shall cast out evil spirits. They shall speak with new tongues. If they should take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them.
Amen.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Na kombo na ngai bako bengana milimo mabe. Bakoloba minoko na sika. Soki bamemi nyoka to bameli biloko ya ngengi, ekosala bango mabete. Soki batieli babeli maboko bakobika.
Because I live, gravitation's broke away from me. Sin had a hold of that for you. God prove it and give the resurrection receipt.
Amen.
Po nazali na bomoi. Bozito etangwani mosika na ngai. Lisumu ezali lisusu na nguya te. Na kufela ki bino. Nzambe andimisa ki yango. Pe apesa ki ndanga ya lisekwa.
And because I live, you live also. Someday I will return. Someday he's coming, oh glorious day.
Lokola nazali na bomoi, bino pe bozali na bomoi. Mokolo moko na kozonga. Mokolo moko azali koya, oh mokolo na nkembo.
Man, what? Living, dying, buried, rising, coming, the hope of the church today.
Bongo moko, na bomoi, na kokufa, na kokundama, na kosekwa, na boyei, elikia ya lingomba lelo.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day.
Na bomoi alinga kingai, na kokufa abikisa kingai, na kokundama amemaki masumu na ngai mosika, na kosekwa alongisa ki ofele pona libela. Mokolo moko azali koya, oh mokolo na nkembo.
What was it? Five things in five letters. J-E-S-U-S.
Ezalaki nini? Makambo mitano na mikanda mitano. J-E-S-U-S.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday, he's coming! Oh, glorious day.
Nabomo yalinga kingai. Nako kufa abikisa kingai. Nako kundama amemaki masumu nangai mosika. Na kosekwa alongisaki ofele pona libela. Mokolo moko azaliko ya. O mokolo na nkembo.
We are looking for his second coming. And some of these bright and cloudless mornings when the dead in Christ shall rise and the glory of that resurrection.
Amen.
When his chosen ones shall gather to their homes beyond the sky. When the roll is called up yonder, I'll be there. Wow, I've got the receipt.
Tozali kotale la boye na ye ya mi bale. Pe na moko na tongo ya kongenga pe ezangi mapata tango bakufi kati na Kristo bakosekwa. peba kukabola nkembo na lisekwa. Tango bapona mi na yeba kusangana na bandako na bango kuna na mapata. Tango mbela ekobeta kuna na kuzalawana. Pona nini? Nazali na ndanga.
He rose. How do you know? He lives in my heart. He lives in the heart of his believing church.
Asili kose kwa. Oyebi ya ngondenge nini? Azali kobika na motema na ngai. Azali kobika na mitema ya lingomba na ye oyo ezali na kundima.
Think of it, friends. The pool will be ready just in a few moments with warm water for the baptismal service as soon as we return. Let us bow our heads just a minute.
Baninga, boka ni sanatina na yango. Na mwango nga moke pisini ekolenge lama na mai ya mwa moto. Pona mosala ya kubatisa tango tokozonga awa. Togumba mito na biso sikawa pona tango moke.
I wonder today if there be one in our midst, sure many, who has not yet appreciated this sacrifice enough to accept it. And you would like to be remembered in prayer that God will speak strangely in your heart, that you will accept this sacrifice, the cleansing of your soul.
Nazomi tuna lelo so kie kokiko zala na motomoko to bato ebele kati na biso, ba oyo na ino bazwambe ka oyo na litomba mingi te pona koyamba yango. Pe bako sepela ete toka nisa bango na mabondeli. Po nzambe aloba na mitema na bino na ndenge oyu kiseni. Po boya mbambe kana ye. Kupeto la maya molimo na bino.
And remember that the day we celebrate, just not a time to wear new hats and to wear new clothes, which is all right, it's a symbol of something new. God did something new.
Pe boka nisa lisusu ete lelo tozo sepela bobele po na ngonga moko ya kolata bikoti ya sika pe bilamba ya sika te. Oyo wane zali mabete, yango ezali lembo ya eloko moko ya sika. Nzamba salaki eloko moko ya sika.
Which is all right. It's not only that Easter doesn't mean that, or hunting Easter rabbits or bunny eggs and little white chickens and so forth. That isn't the idea, brother.
Yango ezali mabete, ezali bobele yango te. Pasika elakisi wana te, tope koluka lapin ya pasika to maki ya pasika. Pe mwaba soso ya pembe. Pe bongo na bongo, likanisi yango ezali bongo te, ndeko.
Easter is a triumph. It's the victory that God gave over the earth. That he raised his own son from the dead. And whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life.
Pasika ezali elonga. Ezali elonga oyo nzambe apesaki na mokili. Oyo asekwisaki mwana na ye moko longwa na bakufi. Po ete ye oyo akondimela ye akufate. Kasi akozwa bomo ya seko.
The resurrection can be in your own life. If you haven't got it, would you raise your hand to him this morning while you had your heads bowed, saying, by this, God remember me. That resurrection life, may it be had in my heart.
Lisekwa ekokiko zalakati na bomo ina yomoko. Soko zaina yongote, okolinga kotombo la loboko na yo epai na ye na tongo oyo, wana mitona bino egumbami pe koloba. Nzambe kanisa nga ete bomoi wana ya lisekwa tika ete yango ezwama na motema na ngai.
Will you raise your hands and say, pray for me, Brother Brad, as I raise my hand. The Lord bless you. God bless you.
Okolinga kotombola loboko na yo pe koloba bondela po na ngai ndeko Branham. Wana na tomboli loboko. Koloa pambola yo. Koloa pambola yo.
Is there enough? Raise your hand. Say, pray for me, brother. I want to accept this resurrection life.
Moto mosusu oyo akotombola loboko soki azali aloba. Bondela po na ngai ndeko. Nalingi koyamba bomoi ya lisekwa yango. Na tongo wana ya kongenga pe ezangi mapata. Kanisa na tina na yango sikawa wana tuzali. Kristo akosekwa. Pe bako kabola nkembo ya lisekwa na ye. Tango baponami na ye bako sangana po ngambo mosusu ya libongo. Tango mbela ekobeta kuna na kozala wana. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna.
Sure, make it right now.
sikawa soki na ino ondimisa mite sala yango bobele sikawa. Mbela kuna, tango mbela ekubeta kuna na kozala wana. Tosalela mokonzi uta oyo nde basantu ya sika. Moi, tosolola.
Now you that are Christians, wants to make a vow to God to labor more the coming year, raise your hand to him.
Sikawa bino ba oyo bozali ba Kristo, ba oyo bolingi kopesa Nzambe ndaka. Yaka kosala lisusu mingi. Boya, botombola maboko bino epai na ye. Pe tango mbela ekobeta kuna na kozala wana. Kola pambola yo. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna na kozala wana.
Dear God, you've seen every heart in here, and you know the motives and the objectives.
Nzambe molingami, usili komona mitema moko moko awa, pe oyebitina pe posa na yango.
I pray for mercy. God grant it that mercy shall be shown to these people.
Pe na bondeli pona kosenga ngolu. Nzambe kokisa yango ete ngolu emonisamela bato oyo.
They have come this morning for this hour of worship. They come to this place to hear thy word.
Bayaki na ntongo oyo pona ngonga ya kosanjola oyo. Baye na esika oyo pona koyoka liloba na yo. Pe ndenge oyo tolobeli yango.
And as we have spoken that when you lived there was never a life like yours. Dying, you were the only one who could die in that manner.
Tango zalaki na bomoi. Bomoi mokote ekokanaki na oyo ya yo. Na kokufa, bobele yo moko okokaki kokufa lolenge wana.
When you was buried, you carried our sins far away. Having the sins of the people upon you, you took them to the sea of forgetfulness.
Tango kundamaki omemaki masumu na biso musika penza. Omemaki masumu na bato nyonso likolo na yo. Omemaki yango na mbu ya kobosana.
But rising, you justified freely forever. And we stand today waiting for your coming.
Kasi na kosekwa olongisaki ofele pona libela. Bongo totelemi lelo pona kozela boyei na yo.
God bless them. Help us. We realize we don't have much more time. Or it's just at the door.
Nzambe pambola bango. Sunga biso. Tomoniete tozali lisusu na ngonga mingi te po esili kobelema.
And 1 hour from now, according to the scientists, the nations could be no more.
Penyoso, penasima yangonga moko kobanda sikoyo, kokokana na oyo elobi bato ya mayele, mabota ekokoka na yango kozala lisusu te.
And we pray God as we stand this Easter morning upon the threshold of His coming, the hope of the church.
Pe tobondeli Nzambe, wana totelemi na tongo ya pasika oyo na liboso ya ekuke ya boyei na ye. Elikia ya lingomba.
Many thousands are laying out in the dust of the earth waiting for that hour. Their souls are in the altar crying, how long, Lord, how long?
Baton koto na koto balali kuna na putulu ya mabele. Bazoze la ngonga wana. Milimo na bango na se ya etumbelo ezaliko ganga. Kino tango nini kolo? Kino tango nini?
I pray God that you'll speak to us and let us remember that no matter what we ever do here on earth, it's so little in
the only thing that we can do now is wait for your coming and tell everyone the message is urgent. May we get it to the people quickly, that you may come at any time.
Na bondelie nzambe ete olobela biso petika toyeba ete atato sali eloko nini awa na mokili ezali bobele moke pe eloko moko oyo toko kiko sala sikawa ezali kozela boyei na yo pe koyebisa yango na moto nyonso sango ezali ya lombangu tika ete toko ka komema yango epai na bato noki noki po okoki koya na ngonga nyonso.
Before these bombs that they're speaking of, and these missiles that can be showers of thousands of them rain over the earth in 1 minute's time, before that happens, you promise to come, Lord. Get your people.
Liboso ba bomb oyo bazoloba pe ba missile oyo ekoki kosopana ebele lokola mbula likolo na mokili pe kozipa yango na mwango nga moke. Liboso ebeta kolo olakaki koya kozwa bato na yo.
It'll be that way, Lord. So most any minute there could be a resurrection or Easter for the church. A resurrection from this sinful life unto the life eternal through Christ. Hear our prayers.
Ekozala ndenge wana nkolo, bongo na ngonga nyonso, lisekwa ekoki kosalema. Pasika mpona lingomba, lisekwa longwa na bomoi oyo etonda na masumu kino na bomoi ya seko. Nanzela na Kristo, yoka mabondeli na biso.
Today as we go on into other services, into the Sunday school teaching, oh Lord, speak again, and may many hearts be strangely warmed.
Pe lelo wana tozali kokoba na misala mosusu, na liteya ya ekodim, enkolo loba lisusu, petika ete mitema ebele, ekebisama na ndenge ya kokamwisa.
And may they come by the dozens into this pool this morning, this Easter morning, to be buried with the Lord Jesus, accepting His sacrifice.
Petika ete bako kakoya ebele na pisini na tongo oyo, tongo ya pasika oyo, po bakunda maelongo na kolo Yesu, na koyamba mbeka na ye.
No matter what church they belong to, or what religious sect they have fellowship with, that means nothing.
Etalite soki bazali bato ya lingomba nini, toko ndima nini oyo basambelaka, yango ezali na tina te.
But have they accepted that sacrifice? Are they confessing that they're not no good, that Jesus was the only good one?
Kasi basili kondimela mbeka wana, bazo tatola ete bazali bato malamu te, ete moto malamu ezali bobele Yesu.
He died for us in our stead, and He took our sins and buried them, and we stand alone in Him.
Pe akufa ki po na biso, na esika na biso. Pe azwa ki masumu na biso, pe akunda ki yango. Pe totelemi biso moko na ye.
Our churches cannot bury our sins. Our own life cannot bury our sins. But Christ buried our sins in the sea of forgiveness.
Mangomba na biso ekoki kokunda masumu na biso te. Bomoi na biso moko ekoki kokunda masumu na biso te. Kasi Kristo nde akunda ki masumu na biso na mbu ya kobosana.
God grant now that these things will be glorious in our sight.
Nzambe sala ete makambo oyo ezala na kembo na miso na yosi ka oyo.
And tonight, Lord, may you come in the power of your resurrection and shake this little place like it has never been shaken.
Bongo lelo na mpokwa, kolo, tika ete oya na nguya na yo ya lisekwa. Pe ningisa mwa esika oyo na ndenge oyo etikala ko ningisa ma mokolo moko te.
May signs and wonders appear. Repeat it like it was a couple Sundays ago, Lord, when them sick and afflicted was so marvelously healed. We pray that it'll be again tonight for your glory.
Tika ete bilembo pe makamwisi esalema. Sala yango lisusu lokola esalemaki na balomingo mibale to misatu oyo eleki nkolo. Tango oyo babeli pe bato ya mawa babikaki na esengo. Tobondeli ete esalema lisusu lelo na mpokwa mpona lokumu na yo nkolo.
Forgive us of our trespasses now, Lord, and may this be a real Easter for some of us. A real Easter for all of us.
Limbisa mabe na biso sika oyo nkolo. Petika ete oyo ezala pasika ya solo solo mpona bato mosusu kati na biso. pasika ya solo solo po na biso nyoso.
And some of those who have never known what the Easter blessings was, may it be today that Christ rises in their heart with a new hope, with a new life.
Pe bato mosusu oyo batikala koyeba te ndenge mapamboli ya pasika ezalaka, tika ezala ete lelo Kristo asekwi na mitema na bango. Na elikia ya sika, na bomoi ya sika.
Point them to Calvary, for we ask it in Jesus' name. Amen.
La kisa bango Calvary, poto sengi yango na kombo na Yesu. Amen.
I had this time of fellowship. How many of you love the Lord? Just raise up your hand. Oh my, that is wonderful.
Kozala na tango ya kosanjola oyo. Batoboni balingi kolo kati na bino. Tombola bobele loboko na yo. Oh la la, ezali kitoko penza.
I hear you got the baby to be dedicated, Brother Magdalene. You'll be back for the Sunday school service, can you? Okay, that'd be fine. So we'll dedicate the babies and stuff at that time. If you don't mind, that's all right.
Na yo kiete bozali na mwana ya kupambola. Ndeko McDowell. Ukozonga lisusu pona ekodimi boyete. Iyo, ekozala malamu. Natango wana nde tokupambola bana. Pe, bongo na bongo. Natango wana soki ekotungisa yote, ekozala malamu.
And now we're going to dismiss the audience for a few moments. So you can go to your places and have your breakfast and return back again. We're happy that you were here. And now, let's just stand in that same song that we had a few moments ago. On that bright and cloud. How many's got a hope in them? Let's see you ready to stand up.
Pe boye, sikoyo, tokozongi sabato po na mwa ngonga moke, po bako kakozonga ndako pe kolia mwa bilei ya tongo. Bongo boya lisusu. Tuzaine sengundenge bozala kiawa. Pe sikawa atotelema. Pe lo yembo moko wana oyo touti ko yemba eleki mwangonga, na tongo moko ya kongenga pe ezangi mapata. Batoboni bazali na elikia wana kati na bango. Bola kisa yango na kotombola maboku. Botelema. Ya kongenga pe ezangi mapata. Yemba yango sikawa. Tango bakufi kati na Kristo bakosekwa. Pe bako kabola kembo ya lisekwa na ye. Tango babiki sami ya mokili bako sangana na ngamu susu. Pe tango mbela ekobeta kuna na kuzala wana. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna. Tango mbela ekobeta kuna, tango mbela ekobeta kuna na kozala wana.
Now while we sing the next verse, let us labor for the master from the dawn till setting sun. Let us talk not of the things of the world, but let us talk of all his wonders, love and care.
Sikawa wana tokoyemba eteni oyo elandi, tika ete tosale la mokonzi, longwa tongo kino moi ekolala toloba, pona biloko ya mokilite. Kasi toloba pona bikamwa bolingo, pe kobatelama na ye nyoso.
While we're doing this, shake hands with somebody behind you, in front of you, at your side. Let's all do that now. Say good morning, Christian friend. I'm glad to be in the church with you. All right.
Wana tozali kosala yango, pesa mbote na moto oyo azali sima na yo. Liboso na yo pe pembeni na yo. Tosala yango biso nyonso sikawa. Loba, mbote na yo ndeko mokristo. Nasepeli kozwa ma elongo na yo na losambo oyo. Malamu. Tika ete tosale la mokonzi kobanda ya bolingo. Ya kokamwa pe kobatela na ye. Bongo tango nyonso ya bomoi ekosila pe mosala na biso na mokili ekosila. Pembela ekobeta kuna na kozala wana. Tango mbela ukobeta. Kuna Tango mbela Kuna Tango mbela ukobeta kuna akuzala wana. Pona nini tokozala kuna ndenge nini po ete na bomoi alingaki ngai na kokufa abikisaki ngai na kokundama amemaki masumu na ngai mosika na kosekwa alongisaki ofele po na libela mokolo moko azali koya mokolo na nkembo tango mbela ekobeta kuna na kuzala wana tozali na mokanda ya endimiseli mbela kuna tango mbela ekobeta kuna tango mbela ekobeta kuna tango mbela ekobeta kuna na kuzala wana togumba mito na biso
Lord, some riding cloud this morning when we see the great rainbow coming to the sky God's sign of the covenant and the everlasting covenant he's kept his promise then we'll look coming and the tombstones will be falling backwards and those that sleep in the dust of the earth shall arise to share the glory of the first Easter with he who made it possible our Lord
Kolo na tongo moko ya kongenga pe ezangi mapata Tango tokomona monama monene longwa na likolo. Elembo ya boyokani na nzambe, boyokani ya seko. Abatela elaka na ye. Bongo tokomona na koya, tango mabanga ya malita ekufungwama. Peba oyo balali na putulu ya mabele bakosekwa. Pona kokabola nkembo ya pasika ya liboso elongo na ye. Kolo na biso, oyo asali ete likambo yango esalema.
Thank you for that, Lord. I'm so glad, Lord, that hope lays in my bosom. I see my shoulders stooping, Lord, and age begin creeping up and I'm at the top of the hill looking over now. Lord, I'm so glad that hope burns within me. Someday, you'll come. I'm so glad that there's many here today that feels the same.
Matondi mingi po na yango nkolo. Nazali na esengo mingi nkolo po elika yango ezali na kati na ngai. Po nazomona mapeka na ngai kokweya nkolo. Pe mibu na ngai ekomi kopusana. Nakomi na likolo ya ngomba. Nakotala kuna sikawa. Kolo nazali na esengo po elika wana ezali kopunzwa kati na ngai. Mokolo moko okoya, lelo nazali na esengo mingi po na bato ebele, awa bazomi yoka pe bongo.
I pray, Lord, that you'll give us a great day today. Forgiveness of all our trespasses as we confess our wrongs. And confess that we are unworthy, but Christ's death, burial, resurrection, prove to us by his spirit that's raised in our hearts. Making us partakers of his resurrection. And we have the earnest of our resurrection in our hearts now.
Nabondeli nkolo ete opesa biso mokolo monene lelo. Limbisa mbeba na biso nyoso. Wana tozali koyambola mabe na biso pe koyambola ete tokokite. Kasi liwa kokundama lisekwa na Kristo. Emonisa meli epai na biso na nzela na molimo na ye. oyo esekwi na mitema na biso, ezaiko komisa biso bakitani ya lisekwa elongo na ye. Peto zali na ndanga ya lisekwa na biso, kati na mitema na biso sikawa.
Because from sin we have died, and we have entered into a new life, and have raised from the old things of the world to a new life. It's the earnest, the down payment. Oh Lord, it's the earnest of our resurrection.
Poto sili kokufa na masumu, peto koti na bomo yasika, peto sekwi na makambo uta na mokilioyo ya kala, pona kokoma na bomo yasika. Ezali ndanga, ebandeli ya kofuta e nkolo. Ezali ndanga ya lisekwa na biso.
We're so happy to feel it and enjoy it among one another. These things we hold as great treasures of ours. Something that no money could buy. The world cannot run away because God gave it to us freely. As free as Christ died for it.
Tozali na esengo ya koyoka yango pe kosepela na yango likolo na moko pe na mosusu. Makambo oyo tosimbi yango lokola nkita monene kati na mitema na biso. Eloko oyo mosolo ekoki kosomba te, mokili ekoki kolongola yango te, po Nzambe apesaki biso yango ofele. Ofele ndenge moko Kristo akufelaki yango.
Now we pray that you be with us this morning. Help us now to rest a few moments and return back. Give us a great following service, for we ask it in the name of Him who taught us to pray together.
Sikawa tobonde liete ozala na biso na tongo oyo. Sunga biso sikawa po tope mamwa moke, pe tozonga awa. Pesa biso koyanga na moko ya monene na oyo ezali kolanda. Po tosengi yango na kombo na ye oyo ateaki biso kobondela elongo.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Tata na biso ozali na likolo. Kombo na yo ezala mosantu. Bokonzi na yo eya. Mokano na yo esalema na se, pela moko esalemaka na likolo. Pesa biso lelo bilei na mokolo na mokolo. Pe limbisa mabe na biso. Pela moko to limbisa kabaoyo basala kabiso mabe. Pe kamba biso na komeka mate, kasi kangola biso na mabe, po bokonzi ezali na yo, pe nguya, pe nkembo, po na libela. Amen.
The Lord bless you now till we see you again in about at 9:30. Amen. Shake hands with one another, and we'll see you by 9:30.
Kolo apambola bino sikawa. Kino tokokuta na lisusu pene pene na ngonga ya libwa na ndambo. Bopesa na mbote moko na mosusu. Tokutana na ngonga ya libwa na ndambo.